Tewa, ango na mba mfode.
Ninge mukambe dia uma.
Akaje mukankura, Voix de l'Amérique ika.
Ambafo.
Brasama to ugunye mkofe, Voix de l'Amérique ika.
Ambafo
sivyo na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmou Anoula Mohamed Touré ka bo Washington DC via soba kono no Voix de l'Amérique studio tanana no studio DC bi djuma don novembre kalo otle mugani kono tonaye samba fla uni mugani nani amba fo jemukam okene kono sigra watinda bi atako keme duru ni nani nae amesro bomako fiatru kala keme ni fla san fe no 102 FM bomako na la minuna Ambesrofna Radio Parisien ka fien turukala bi kononton on tomisegi tominya sam marala Radio Kumase obsekan soro buguni noye aywa fien turukala bi kononton on iflaye 92 FM Amesro mopti Radio Oronaka 93.2 noye bi kononton ni saba on tomi flaka tumuduka amesro bi kononton on tomi sabaka gaokao amesro fien turukala kemeni woro onitomi kelenka abseka ansrofana anga fien srafe bololo no viewa bamara.com ambalmao aniula ambe fulike ka lase alame bravema malikono ani malikoka ani fana munu bega tugo anko fien srafe anga bi jemuka obabu obina talike fanga kura mi sigira malila ayirala ka fo ewa alamsa do temene no novembre kalo otle mugani kelen Ewa General Abdoulaye Maiga ale sugula sogandira ka ke Mali frontière fanya mo kroye jamana kuntigi General d'armée Assimi Goïta fe chokal kokala nola na alemi lablala ka bo fangana ka sababu ke korofori la seuye sorasi fanga mi sigilembe ni watinina awak la yere munde ni fanga kuran falenna awere ka jigia uye jume awkodi Okama ni munu mba fe ku dado anga bi jemukan kan juma donna abse kan soro aywa nege juru fe no sera la leno sisa o 001-202-619-0270 walma abse ka bataki cha mwafana fien sera fe aywa nege juru numero konye otedore to dunkana fu fla kele fla fu were fla warotani konanton fu kele fla ani bi wolongula Sisa amena anga duna bisimila keneka ni professeur Yaya Sangare ka bokati nale kalanfae mali sanfe kalansola bamako aywa mbalma ke konare inoula
ma inoula mohamed
somoro wedi
basite somoro la
aywa aka kalanta nyina adaborawa sanfe kalansota
Sama kama sawa ya damne kabi novamuru kato kli nani keni menesire reka alaini
Aywa ibisimila keneka inafo mbora kafo chukumina ni adogo mkeleni kli damadoe ni fanga kura kwa nisigira mali la noye furanche fanga nyamogo kura ye general Abdoulaye Maiga nale aywa ministeri mi nyashilembe jamana konona lakana kuka ani marakuka namba wele ko administration territoriale ani ancien combattant nyamogodo halisa ablala aywa ambalma ke ani premier ministre koro noy kakala mega docteur Chogel kakala mega jamana kuntigi noy general d'armée Assimi Goïta de sababu fe aywa girala ka fo kokala Chogel kokala bora nola ka sababu ka ay korofoli do ke ka nyashi fanga mo munu beni watin na sansa ay wa kuma chama fora nga awire hakil na ejume ni fanga kura mi sigira ani obina se ka ke jiga jo e jigi chi jume jamana de were ma e bismillah keneka kuma bi wolo
wa mo wetre me fulla se ma ka fulla se afrika la mba ka bela jelema aywa faka min kara maliko na ne no e ka government kwa sigi agila ka fo be kun sigi no ka ni ma kono dondo akungara o donte mane wa ma o donte mane be kono kuma do ka fo aywa menye